Wananita?
DJ English.
Yes, sir. I wanna be talking to you, Baba. And in total, Sudi Riondo. Where did you reach your Nabualangani? Abdu Ache Baba. Names of Kingdom Family. Salu Baba City. I'm Salimia Wio. Yanni with Tito Willy. One it was the first at Disco Saudi. A DJ Moody. Salimia DJ City Baba. Where did you funny? A Sigiliza Yaba. Unambo yako kwa niaba wazee wa Yanga baba. Ni watoto wa Yanga Afrika, watoto wa Jangwani. Ah tuende nao sasa DJ Mlisho. Twende. Wanakubali ubishi tu. Mama tali, tali la bombola. Tali 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 la bombola. Tali tali la bombola. Tali 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 la bombola. Kanywa sayo na bila kuju. Kanywa sayo na mila kujua Dakika mbili ya gazimia Watoto wakota wakapiti Kanywa sayo na mila kujua Kanywa sayo na mila kujua Dakika mbili ya gazimia Watoto wakota wakapiti Awazwa Yanga, sikilize ya Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Tege tena ni zarufani Wanapogwa dimbani Tege tena ni zarufani Wanapogwa dimbani Dakika ya shirini Mpila upo nyavuni Yani mechi naisha Kombe lipo mkononi Wapinzani machochini Lawama zote golini Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Taita kitaka kukukuta Unaweza kumtoka Taita kitaka kukukuta Unaweza kumtoka Utajiona umewini Na kuelekea golini Ile unataka kupiga mbwitite lazima kukute Na kama unasila ndugu yangu utalusha matekebwa Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Hata huyo kijeba Mbae mnamtegemea Hata huyo kijeba Mbae mnamtegemea Hatuwezi kumuofia Sababu tunamjua Kwanza mipira ya juu Anaishia kuiangalia Ila Yanga tunavifa Hakuna asiyejua Kwanza ni zarufani Anatulia dimbani Ule winga na kiza wajinga Anakimbiza Yani huku namba mbili Saji gwandwa piti Kinyozi makipiga cross Tegete ya kukos Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Awatoto wa Kigogo mapenzi baba Awanamwita mama mwingine kwili Kagera Unity Ayasa mama na wanangu Kingdom Nanga family, Nanga family Wee matajiri watoto Wanitwa Nanga family kwili Wamishi Nacha Wanitwa Senegali baba Wee msi sudi msalibia DJ Mlisho baba Ebwana di Twente twente Napenda Yanga toto wa Jangwani Napenda Yanga toto wa Jangwani Yani ya wanampinzani Yanga toto wa Jangwani Wanitwa the pastor Wee DJ Moody I'm Salimia Uyo DJ Sini Sababa na DJ Vani Achidi kilo zambi baba Na kukubali sana mwanangu Obali pesa Twiti twiti Masela Yanga toto wa Jangwani Majita Yanga wanampinza Masela Yanga wanampinza Gulumo Yanga wanampinza Nanyandu Yanga wanampinza Weslimu Yanga wanampinza Yoko Juma Yanga wanampinza Nachidi Yanga wanampinza Wechidi kilo safi DJ Mlisho na kukubali sana Abdu Ache
wanamuita Salu Baba City. Salimia mwitito kwili, adijia mlisho, nipeleke mbelebele hapo. Wanamuita mlisho pachango kwili, adaboechi, amsalimia nisheka magwaida. Wela magango, esa mbaba nasuma Baba Seida. Alimango, sende uyo, ya kumisaga sumu. Komeni mwanaume, wanamuita mzabuido babu. Tende bere bere ni jamisho wako, wanamubari tu. Abu wache baba, wanamuita kado kado. Sambaba na mgeni. We seba, amsalimia bibo wini. We zulu wewe, wanamuita Josephini. Twende twende, mama joto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, masela mikono hewani. Watoto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, mikono hewani. Watoto wa jangwani, watoto wa jangwani. Asadiki waswa, asadiki waswa, na kukubali sana. Baba Jai, Baba Jai, salimia Salu Baba City. We baba mgeni, twende. Watoto wa jangwani, wate mikono hewani. Watoto wa jangwani, watoto wa jangwani. Twende tu alidika pala babu. Salimia uyo, sele okwili. Twende dijamlishu wapeleki wapeleki hao, watelewa tu. Hapo na mbogo ni haba atoto wa jangwani baba. Twente, twente, twente. Twente, twente. Masela nyanga wana mpizani. Ayanyi nyanga wana mpizani. Majita nyanga wana mpizani. Twente, twente, twente. Ebwana tijo, twende makapelo kufunika. Nimekuja kuwashika, cheza na yanga wanatisha. Nani anabisha, twende makapelo kufunika. Nimekuja kuwashika, cheza na sudi anatisha. Nani anabisha, twende makapelo kufunika. Nimekuja watoto wa chumba kimoja. We Fati msalimia uyo. Wanamuita Richard baba. Mpambanaji bora kabisa. We mda upepe. Twindi twindi, seza na yanga natisha. Nani anani, twende makapelo kufunika. Nimekuja adije mlisho baba, I respect you.
Wananita?
DJ English.